Blog Talk Radio.
Ndivoje zvaninga vakwangango kochera kwakahindura chinyiriganiro nanje musubiza ko ntaganira ningari. Naho 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 ye.
Tutsa radio itahuka turabashuhuje kuri umugoroba kuri wa mbere tariki ya 22 z'ukwa kabiri 2021 ni kabaje Medwari ubategura ikigano cy'imibereho mye baturage akanakibagezaho ariko rero mbanje kubisigura kubera ko ikigano cyacu cyari kuba cyagomba kuba ejo nko mu bimenyereye ejo ku cyumweru ariko muzi neza ko twagize isanganya mu umuntu duhagarariye muri Afrika y'Epfo witwa Safe baramwivuganye noneho bibangombwa ko ikigano twa twabateguriye tuba tugihagaritse kugira ngo tubashe kunyuza tubanze kubanyuzaho amakuru ya y'iryo sanganya twa tumaze kugira bamaze kutwicira mu Rwanda shyaka bwo nizo mpamvu ngo tubiseguyeho ariko murumva impamvu zatumye nyine ikigano cyacu tukimurira ku wa mbere turabashuje rero nka ndabaza gusuza Serge Nsuhuze Chantal bafatanya kubanga w'ibyuma ndasuhuza abanyarwanda bose badukurikira bari mu Rwanda imbere bari mu mahanga nkasuza abayo kibihoro nyarwanda barababaye cyane turashavuye kubera umuntu wacu batwambuye bongiye kudukoramo ntuhuze na abanyarwanda abayo kibihoro nyarwanda bose ndabasaba kwihangana gukomera tugakomeza umutsi urugamba niko rumera kandi abanyarwanda bose badukurikira barabizi neza ko demokarasi ntabwo umuntu ayitoragura kumbehe demokarasi burya igira ibitambo ejo abanyarwanda bazabisanzuye banezerewe bamwenyuye ariko bizaba hari abantu bazaba baratanze baratanze ubuzima bwabo barabaye ibitambo by'iyo demokarasi by'uwo munezero abanyarwanda bazaba bafite iyo gihe ni bintu ubwo rero Seif nawe abaye umwe mu bitambo nyine bya demokarasi kandi ntabwo amaraso ye ntabwo azapfusa abanyarwanda mu minsi imbere bazaba babonye ubutegetsi bwiza bamwenyure bishyire bizane bagira ubwisanzure ubwo twizere ko n'Imana aho izamwakira mu bayo reka rero dusuhuze n'abandi bayoboke bandi mashyaka harana demokarasi nabo muri sosiyete sivile bose tubasuhuze kubera ko bakora akazi gakomeye ariko rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ndabasaba yuko twafata rwose umwanya umwe nako twafata umwanya muto cyane umunota umwe tukibuka uriya Seifu bamuhora iki wari uhagarariye RNC muri wari umuhuzabikorwa w'ihuriro nyarwanda muri Afurika y'Epfo kuko ni umwe mu bantu baharanaga impinduka yabaye igitambo cya demokarasi birumvikana by'urugamba turiho rwo kubohora abanyarwanda wo kugira ngo abanyarwanda bongere bagire ubwisanzure bagire bagira amahoro mu gihugu cyabo bareke kurenganywa urumva rero ko ni ngombwa ko tumwibuka reka tumuhe umunota umwe dufate umunota umwe tumwibuke yego rero banyarwanda kazi rero uyu munsi tariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri 2021 twabateguriye ikiganiro kigizwe n'ingingo ebyiri nyamukuru ntabwo kiri butinde cyane ingingo ya mbere turi buganireho ni ingingo irebana na biriya bintu by'uko umuntu wese mu Rwanda utavuga rumwe na FPR cyangwa se urigize cyanenga basigaye bavuga bati uwo muntu arwaye indwara yo mu mutwe mwabonye ko ejo bundi abantu muri RIB bavuga ngo barashaka gusuzuma ngo niba ngo uriya mudamu Yvonne idamange ngo yaba atarwaye indwara yo mu mutwe kandi muzi neza ko n'abarafinda bamujyanye mu bitaro bavuga ngo warwaye indwara yo mu mutwe bikaba rero ari bishobora ibi bintu tutabihagaritse ngo tubirwanye tubisobanura amahanga imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ibimenye ibi bintu bishobora kuba kamenyero byahere kuri barafinda ariko ejo bishobora kuzagera no ku bantu bakomeye no ku bantu bakomeye b'abategetsi abasirikare bakomeye umuntu wese urwanya ubutegetsi cyangwa se ubuze ikintu kidashimisha FPR wese bakamuhita bamujyana mu bitaro biriya bivura indwara zo mu mutwe bakamuhita bamujyana indera kubera ko ibi ntago ari mu Rwanda bibaye bwa mbere Kagame afite aho yabikopeye nazo mpamvu ikiganiro cyacu twakise tuti leta ya FPR yinjiye mu gatsiko k'ibihugu bike cyane ku isi bitera ibishinge bijunjamisha abanenga leta mu rwego rwo kubacishikisha biriya bintu Kagame akora yo kohereza abantu kuvuga ngo wanenze politike ye bakavuga ngo urwaye mu mutwe ntibakujyanira ngo bajye kureba niba ukomeye mu mutwe ibi bintu bafite babikopeye ndabibabwira mu kanya ndabibasobanura mu kanya turareba amateka yabyo ariko ni ibintu bigomba kwamaganwa iki kintu nakizanye kugira ngo abantu bari muri politike bo muri societe civile batangire bagitekerezeho kubera ko nigihita gusa abantu bakakihorera umuntu wese uvuze bakajya bahita bamuhereza indera kujya kumutera ibishinge ngo yasaze ngo arwaye mu mutwe bizagera ku bantu bose ku buryo nta muntu uzongera kupfura bazajya baramasa muri wese na bari abaprofeseri ba universite batanga ibitekerezo byabo n'umujenerali runaka uzaba utacyumvikana na FPR wese bahita bashorera bajyana indera kandi ntago ari mu Rwanda aho nyine byaba bibaye mu Burusi byarahabaye mu Bushinwa byarahabaye muri Republika Demokratika Romande muri Arumanye Dolese kera byarahabaye nabyo ngiye kubasomera kugira ngo mwumve neza ko ari ikibazo gikomeye tugomba guhagurukira bo mu ngingo ya kabiri rero turareba ikibazo cy'ibyerekeye ubukene bwatewe na COVID-19 banki y'isi iratanga imibare ivuga ko kubera mu mwaka umwe gusa COVID itangiye ubukene bwiyongereho 5.7% bikaba bisobanura ko nkuko David Himbara yabidutohoreje banki y'isi ikabivuga ko mu Rwanda hari abantu banyereye bakagwa mu murongo w'ubukene, munsi y'umurongo w'ubukene abantu 1650 bahindutse abakene bataribo mbere ya COVID-19. Numva ko COVID-19 yazanye abantu b'abakene bashyashya 1650. Ibi bintu twakumbye kubibaza, twakumbye kubibaza COVID igitangira, tuti leta niduhe imibare yiduhisha nitubwire ingaruka COVID yagize ku bukungu bw'igihugu. Abantu baguye mu murongo mu bukene ni banyereye bakagwa mu bukene ni bangaye kubera COVID-19. Leta imibare yitwimye, ariko banki y'isi murumva ko yarashyize irayitangaza. David Himbara nawe arayidushakira arayitubonera. Turareba rero niba mu Rwanda haje abakene hiyongereyeho abakene 1650 mu mwaka umwe gusa, turebe niba aba bakene bashyashya leta izabakorera iki. Leta hari inkuru yasohotse muri mu gihe ko mu kwitariki, reka nzajye bashakira itariki, ku itariki ya 10/2/2021, iyo nkuru yavugaga ko ngo leta y'u Rwanda ngo yiteguye gushora miliyoni 900 z'amadolari ngo mu bukungu, ngo mu gusora ngo gutanga gusora miliyoni 900 z'amadolari kugira ngo izamure ubukungu bwazahajwe na COVID-19. Turibaza rero izo miliyoni 900 zizagera kuri ku byiciro by'abaturage bafite ibibazo byinshi. Abaturage turi basobanure mu kanya, hari abahinzi, hari aborozi, hari abaki. Aba bantu izo miliyoni 900 leta ivuga ko izatanga mu kuzahura ubukungu, aba bantu zizabageraho hari icyo bazabona? Icyo ni ikibazo cya mbere. Cya kabiri, leta ko ibonye ko ubukene bwiyongereye, tukaba tubonye abakene bashyashya 1650 mu mwaka umwe gusa, ndetse banki y'isi yose ikavuga ko mbere ya COVID-19 ngo abantu bari munsi y'umurongo w'ubukene mu Rwanda bari 56% n'ibice nka 5%. None kubera ko hiyongereyeho abantu 5.7%, nanone abandi ubwo ruva ko umurongo w'ubukene abantu bari munsi y'umurongo w'ubukene kubera COVID-19, nyuma ya COVID-19 bamaze kugera kuri 62.5%, urebye bavuye kuri 56%. Urumva rero ko ni ibintu bikomeye cyane. None turanareba niba mesure, niba ingamba leta ifata zijyanye n'igihugu kirimo abantu, cyabonye abantu b'abakene bashyashya 1650, igihugu cyugarijwe n'ubukene. Turareba ibyo leta ikora, ari mu bibazo by'imisoro, ari bibazo by'ibiciro byiyongera, ari bibazo bya za minerva n'ibiki byose. Leta ikora iki kugira ngo aba baturage bakennye bajahajwe n'ubukene kubera COVID-19 batazaha itabasonga mbega? Eske leta politike yayo niyo gutuma abantu boroherwa cyangwa se irabasonga? Icyo nicyo kibazo turi bubaze uyu munsi. Bo, reka tuye ku ngingo yacu ya mbere. Reka ndebe niba hari undi muntu waje mu kiganiro, reka ndebe. Bo, ingingo yacu ya mbere rero nababwiraga ko biriya bintu byo gufata abanyapolitike, umuntu wese unenze leta y'u Rwanda, unenze politike ya leta, bisanzwe kandi yemerwa n'amategeko, bahita bavuga ngo rwaye indwara mu mutwe. Mwabonyeje ubundi hari n'uwavuze ngo idamange ngo ni inkunguzi. Nabyo turi bubisubiremo uyu munsi, kubera ko muri hari uriya Ingabire Immaculée wo muri Transparency International ngo yaba yasabiye ngo tubabira mu ngingo ya kabiri, ngo yaba yasabiye abantu ngo bagezweho ingaruka na COVID-19, cyane cyane bari bakora muri sector informel banyakabyizi, ngo leta ngo nibagoboke. Abantu rero bamusaranye Immaculée Ingabire bamusaranye rwose, barambwira ati ibyo bintu uvuga ni plagiat, ntabwo ari ibyawe, wabikopeye kwa Idamange n'abandi n'andi mashyaka yose arwanya ubutegetsi. Yarabivuze kuva kera wicecekera, none Idamange arabivuze bamwise umusazi, nako bavuze ngo arwaye umutwe, ngo apfobije genocide, none urabisubiyemo kandi ari wowe waranamwise ngo ni inkunguzi. Kandi ibyo yavugaga nibyo wowe uri gusubiramo, kandi uriya mudamu Ingabire Immaculée abivuze ari uko kiriya kibazo cha gestion ya covid 19 kigaragaye kibazo ikibazo gikomeye cyane au niveau national kwera ko murabona nka uriya Kayumba Christopher uriya professeur w'universite yandikiye Kagame ibarwa ikomeye cyane amwereka neza yuko leta y'u Rwanda yagize gestion mbi ku kuri covid 19 mbega byitwayemo nabi cyane none kandi muzi neza ko niki kibazo cyazamwe na Idamange nabandi benshi bata banyamakuru barende panda bagiye berekana neza yuko leta yakoze amakosa menshi mu byerekeye kujera iki cyorezo cya covid 19 none Ingabire Immaculée atangiye niho atangiye kubivuga kandi abivuze turotari yabivuze muri ntuza ya mbere yabivuze muri guma murugo ya mbere ntacyo yarishije ntacyo cyavuga guma murugo ya kabiri jaza irarangira ntacyo cyavuga none abivuze deja abantu baravuye muri guma murugo batangiye gukora wundi abantu babakira ibiribwa bakiri muri guma murugo guma murugo yararangiye abantu batangiye kwijajara no gusohoka wabakira ibiryo byica aha ngandi kibazo gikomeye byo tubireba mu ngingo ya kabiri none reka tujye ku ngingo yacu ya mbere nababwiraga ko ikibazo cyo kwita abantu ko barwaye indwara yo mu mutwe ni ikibazo SPR ifite ahantu yakopeye yagikopeye ariko ni ikibazo gikomeye cyane kinerekana ko ndeshyaka rya SPR ni ishyaka rimeze nk'ari amashyaka yakoze amarorerwa ku isi yose yanditse amateka ni ishyaka ryanditse amateka mu byerekeye guhungabanya gukomeretsa uburenganzira bwa muntu dongo urabona niba FPR birabinikora byo kuvuga ngo kwita abantu ngo barwaye indwara yo mu mutwe bakabajyana indera kubatera ibishinge bibacecekesha bibajundamisha ni ibintu byabaye ahantu hake cyane ku isi nkuko nababwiraga mu ishyaka ry'abakomunisti cyo mu Rusiya mu Bushinwa muri mu bakomunisti wenda muri Romanya dorese hari ahantu habaye igitugu gikomeye cyane wenda no muri akorera y'amajyaruguru bishobora kuba biriyo nako ntahantu wabijijinganyaho birahari cesure ahantu hari ubutegetsi nka buriya ariko umva ko FPR yanditse amateka ejo bundi bayashyiraga mu bihugu bitanu ku isi biri ku isonga ku isi mu byerekeye guhiga abatavuga rumwe nayo kubatoteza aho bari mu mahanga no gutoteza bene bari mu Rwanda umva ko FPR yagenda yandika amateka ateye ubwoba amateka mabi cyane kugira ngo ijye mu bihugu bitanu ku isi bikabije mu gutoteza abaturage no no gukomeretsa uburenganzira bwabo ahangaha rero hari inkuru nabashakiye kugira ngo mwumve neza ko FPR biri abinikora ifite ahantu yabikopeye ya ifite ibindi bihugu yabikopeyemo kandi ni ibintu biteye ubwoba hari nk'ikinyamakuru kitwa ngo Servo Epsico cyo kwa 30 z'ukwa 11 99 cyanditse inkuru yitwaga ngo terapi ala Khrushchev yari umuntu wategekaga uburusiya ngo muri iyo nkuru bavuga ko ibitaro bivura indwara zo mu mutwe bigamije ubundi gufasha abarwayi ngo keretse iyo bikorera ubutegetsi bw'igitugu ubyumve neza ngo ibitaro bivura indwara zo mu mutwe bigamije gufasha abarwayi ngo keretse ibitaro bikorera indwara zo bikorera ibitaro bikorera ingoma z'igitugu byo biba bitagamije gufasha abarwayi bo noneho rero dukomeze ibihugu byitwaga URSS kera abasovieti na Romanya do l'Este Romanya y'Ubudage bw'Iburasirazuba Ubushinwa byakoresheje ibitaro bivura indwara zo mu mutwe kugira ngo bicecekeshe abanenga ubutegetsi bwabyo aha tukaba twakongeraho n'u Rwanda rukataje muri iki gikorwa cyo kutihanganira ababona ibintu kundi abafite indi myemerere ya politiki angaha umuntu yanavuga ko murabona mu Rwanda bavuga ngo ikintu cy'umwe n'ubwiyunge ikintu cyo koroherana nta kintu cyo koroherana gihari niba umuntu bavuga bati hari ishyaka rimwe ryitwa FPR riteka kiriya gihugu utabona ibintu nka FPR we arwaye mu mutwe no kumujyana mu bitaro urumva ko harabura ikintu cyo gitwa koroherana kuvuga ngo ugomba kumera nkanje mutamera nkanje urarwaye urugomba gupfa turakwandikaho indwara yo mu mutwe ugende bagutera ibishinge uciceke urumva ko ni ikintu cyerekana ko iriya shyaka rya FPR ribura ikintu cyitwa korohera abandi kumva ko umuntu abantu bashobora kujya muri iri shyaka bashobora kuba bemera ibindi bintu bafite indi myemerere urumva ko icyo ni ikintu gikomeye cyane ndongo harabura ikintu cyo koroherana koroherana bo muri RSS rero mu gihugu cy'abasoviyeti mu Burusiya bwa kera nyine bitaga RSS ikitwaga Institut y'ubushakashatsi ku ndwara zo mu mutwe Institut scientifique en psychologie de gestes ngo yubatswe ahitwa ngo Serbsky mu gihumbi kimwe na 1950 ngo muri 1959 ku itariki ya 24 kwa gatanu witwa Nikita Khrushchev watekaga wari secretary general w'ishyaka ry'abakomunisti icyo gihe muzi ko uburusi bwatekwaga n'abakomunisti ishyaka rimwe ry'abakomunisti ishyaka rimwe rukumbi rimeze nk'iri ya FPR dutegeka witwa Nikita Khrushchev rero wari umunyamabanga mukuru nyine w'iryo shyaka yitwa Parti communiste de l'Union soviétique urumva yavuze amagambo ameze ati yavuze ngo abarwanya ibitekerezo bya gikomunisti bafite uburwayi bwo mu mutwe ngo ayo magambo yari yavuze amaze kuyavuga ngo biba imbarutso yuko umuntu wese ubona ibintu kimwe utabona ibintu kimwe n'icyaka rya gikomunisti mu Burusiya yahitaga yitwa ko arwaye mu mutwe akaba agomba kwigizwayo akava mu bandi icyo gihe ngo niho muri mu Burusiya hatangiye nyine gucecekesha abanenga ubutegetsi hifashishijwe kuwohereza mu bitaro by'indwara zo mu mutwe ari amagambo ya Nikita Khrushchev yavuga ngo abatabona ngo abarwanya ibitekerezo bya gikomunisti ishyaka ryatekaga icyo gihe ishyaka rimwe rukumbi ryatekaga Uburusiya n'ibindi bihugu byo byari mu kibaba cy'Uburusiya ngo bafite uburwayi bwo mu mutwe twayageranya n'andi kagame yavuga ngo abatavuga rumwe natwe bavuga iki mu byumve neza n'uvuga ngo hari ishyaka rimwe rukumbi abantu bose bagomba ibintu bivuze bagomba kwasama bakabimira nta kureba iburyo na kureba imoso ni ibyo ngibi bagomba kubyemera noneho rero ikindi noneho ngo bibaye imbarutso yuko abantu bose barwanya ubutegetsi bajyanwa mu bitaro ngo mu bitaro boherezagamo abatavuga rumwe na leta babita ko barwaye indwara yo mu mutwe byabaga ari ibitaro ngo bikikijwe na za senyenge abarinda umutekano babaga ari abantu babaga ari abarwayi nabo ariko bo basanzwe batari abanyapolitike nabo bari barwaye ngo bakabaha akazi k'uburinzi bakarinda abandi nabo bararwariye muri ibyo bitaro ariko kandi ngo bakaba bafite ijambo rikomeye ku bandi barwayi ndetse n'abaganga batabasha kugira icyo bavugaho ngo mu bitaro abo banyapolitike ngo babeshyerwa ko barwaye indwara zo mu mutwe bahahuriraga n'abandi basazi basanzwe barwaye indwara izingizo mu mutwe zisanzwe kandi bo ari bazima barababeshyeye gusa ngo barwaye indwara zo mu mutwe ngo baravuga ko mu bitaro abanyapolitiki bo mu bitaro babateraga ngo insuline ziya ndwara zibatera ntuzabatwa batera abantu barwaye diabete ngo babateraga insuline ngo nyinshi cyane ngo bigatuma barabirana umuntu arabaramubeshyeye ngo ni umurwayi agiye ari muzima gusa kubera ko yanenze ubutegetsi bwa leta wenda avuga igitekerezo kidahuye n'icya leta bamukubise mu bitaro by'abantu bavuga ngo barwaye indwara zo mu mutwe ngo bagiye kumuvura indwara zo mu mutwe ngo arwaye mu mutwe yageramo bagatangira kumutera ibishinge noneho ngo agahita arabirana bya insuline abandi ngo babateraga ibyo bita sulfatine ngo ni produit ngo iva kuri soufre ngo iyo produit yitwa sulfatine ngo yahitaga ngo ibatera umuriro cyane noneho ngo bahitaga bagira umuriro noneho ngo umubiri ntukore ngo mu gihe gitoya umubiri ukaba udakora basa nkaho babaye paralyzed babita ngo ni paralyzed passager donc umubiri ukarabira ntongere gukora muri iyo bitaro babateraga ibyo icyo kitwa sulfazine umva rero ko hari ibibazo bikomeye ngo hari watanze ubuhamya ko kubera ibishinge bamuteye yakutse amenyo yose afite imyaka 59 gusa yafunzwe ngo yari yafunzwe azira ko yashinze ishyirahamwe ry'abakozi ryigenga ry'abakora mu bisimu ababisiyatire ngo bamwanditseho ko akwirakwiza inkuru zisebya ubutegetsi bw'abasoviyeti undi yatanze ubuhamya ko yamaganye igitero uburusiya bwagabye muri Czechoslovakia noneho ababisiyatire bavuga ko arwaye indwara bise ko ari irresponsable urumva ko bamwise irresponsable kubera ko ngo yamaganye ko uburusi bw'igitero muri Czechoslovakia noneho nyine bahise bamujyana mu bitaro abapsikiyatri bahita bamwereka iyo ndwara bavuga ngo yitwa ngo ni irresponsable ubwo batangiye kumutera ibishinge ikindi rero byo umuntu yabisoma muri kinyamakuru kitwa express cyo kuri 22/3 mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi anga ribeshye bombo imiti ngo ntabwo imiti abari abantu babeshyirwaga ko barwaye indwara zo mu mutwe babeshyira ari abanyapolitike babeshyira ko barwaye indwara zo mu mutwe kugira ngo bajye kubatera ibishinge nyine babajyanaga mu bitaro by'abantu barwaye indwara zo mu mutwe cyangwa ibitaro bivura indwara zo mu mutwe ngo indwara ngo imiti babahaga ngo ntabwo yari imiti yo kuvura ngo ahubwo yari imiti yo guhana niko babyitaga guhana imiti yo guhana ntabwo ari imiti yo kuvura ahubwo ni imiti yo kubahana ikinyamakuru kitwa Liberation cyo kwa kane ku itariki ya kane z'ukwa munani 1988 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani cyazamuye imvugo ivuga ngo ni psychiatrie punitive cyazamuye ko imvugo ivuga ngo psychiatrie punitive kujyana abantu mu bitaro birwaye indwara zo mu mutwe cyangwa se kwita abantu ngo barwaye indwara zo mu mutwe ariko mu rwego rwo kubahana cyangwa se bite ngo diterior psychiatrique donc iterabwoba rya ryo kuvuga ngo nukora ikintu kitameze gutya n'uwitwara nabi ukatunenga ntuwemere ibyo tuvuga bakagutera ubwoba ngo turakujyana mu bitaro by'abantu barwaye indwara zo mu mutwe donc ikaba ari iterabwoba bashyize ku bantu kugira ngo n'uwitwara nabi ntiwibombarike turakujyana mu bitaro by'abantu barwaye indwara zo mu mutwe ibyo bise terror psychiatrique noneho rero umuganga wo mu Rusiya yaravuze ngo ibyo biri witwa ngo Feodor Kondratiev yavuze ko ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo ni ngo psychiatrie punitive cyangwa se ngo hari iryiterabwoba byo kujyana abantu muri psychiatrie ngo bitabayeho bavuga ko ngo mu gihugu cyabo ngo psychiatrie bavura indwara zo mu mutwe ngo babikoraga mu buryo bwa kimuntu ariko urumva ko ibyo ni ikinyoma uburwayi abanenga bahimbirwaga ni bwinshi mumve ibintu bahimbirwaga ntabwo turamenya neza ibyo bahimbiye barafinda ibyo bamwandikiye ku ifishi ikintu cyanditseho indwara bamwandikiye ntabwo tuyizi ibyo wenda bazandikira idamangi ntabwo tubizi ariko ahangaha nababwira ko nko mu hariya mu Barusiya nabo kuko bakoraga nka biriya mu Rwanda bari gukora ngo babandikiraga indwara zitwa ngo delire ngo reformiste ni reformiste ni ukuvuga ngo wenda nk'umuntu ufite ibintu wenda by'ibisazi bituma ahora avuga ibintu byo by'impinduramatwara akaba ari byo bimuhora mu mutwe umuntu barazaga bakamwandikira ngo uyu muntu arwaye iyo ndwara yitwa ko ahora mu mutwe we ahora avuga ibintu by'impinduramatwara byo guhindura ubutegetsi ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo bikaba bibaye indwara ariko iragi ndwara atari yo niyo bahimbiraga abantu kugira ngo babone uko babatera ibishinge indi ndwara ngo babahimbiraga babyitaga ngo inaptitude à vivre en société ngo ntabwo ngo umuntu babazaniye umunyapolitike utavuga rumwe na leta cyangwa wanenze leta bahitaga bamuhimbira indwara ivuga ngo ntabwo afite ubushobozi ngo ntabwo abasha kuba muri société ngo ntabwo abasha kubana n'abandi bantu nawe yakaba ari indwara ikabiramuhamye bagatangira kumutera ibishinge indi ndwara babahimbiraga ngo ni activité unitaire ngo prona de réforme politique ngo nuvuga ngo umuntu ari umwe adafatanyije n'abandi ku giti cye ari wenyine ariko agahora avuga ko ashaka guhindura ubutegetsi donko akaba ari umwe ari nyamwigendaho ari umwe ariko agahora avuga ko ashaka guhindura ubutegetsi urumva ahangaha nacyo ni ikintu ngo baregaga aba bantu bakabashyira bagatangira kubatera ibishinge urumva ko umwumva indwara babahimbiraga iyo babaga bageze mu bitaro abaganga bohererezwaga abanenga leta bagasabwa kubandikaho uburwayi butuma nyine bashyirwa muri centre psychiatrique donc baraboherezaga urumva ko abaganga nabo babaga turabireba mu kanya nabo babaga bararahiye mu ishyaka rya gikominisiti nka biriya abaganga bacu bagiye kurahirira muri FPR baboherezaga umurwayi gusa bati we mushakira indwara umwandikiye indwara runaka no ituma tumujyana mu bitaro agende abeyo tumubikeyo nyine tuvuge ko yasaze urumva noneho rero ikindi ngo nabo nyine bahitaga batekinika indwara ako kanya muri iyi nkuru ya Liberation hari umusizi witwa Sidorov Vladimir ahangaha birabibutsa wa musore muremure wo mu Rwanda witwa Bahati Ngirango nibari Innocent Bahati Ngirango nawe waburiwe irengero w'umusizi ahangaha rero naho uwo musizi ngo witwaga ngo Sidorov Vladimir wo mu Burusi yahimbye ibisigo noneho leta ihita ivuga ko ngo poezi cyangwa se ibisigo bye ngo binenga cyangwa se bisebya leta y'abasoviyeti icyo gihe nyine bahita noneho bahita bamujyana kumufungira mu bitaro by'abasazi yenda na bahati wacu nawe ashobora ku ngubu yaburi wirengero ashobora ko yenda baramugirije mu bitaro by'abasazi nta wamenya noneho ngo uwo musizi yari mutaraga ngo amaze ukwezi gusa bamaze kumugeza mu bitaro ngo nyina yaje kumusura noneho agezeyo mu bitaro nyina wamubyaje kumusura amaze ukwezi gusa bamugeje muri ibyo bitaro by'abantu barwaye mu mutwe kubera ko ngo yavuze ibisigo ngo binenga ubutegetsi ngo bisebya leta ngo ubutegetsi bw'abasoviyeti nyina nyuma y'ukwezi kumwe ngo yasanze umwana batabasha kuvuga ururimi rudasohoka atabasha kuvuga kubera ibishinge bamuteze ahangaha rero biragira icyo bibibutsa bibibutse ukuntu umugore umudamu wa Barafinda yagiye kumusura yagerayo akavuga ati nagiye nsanga acira urukonda kandi yavuye wanjye ari muzima bamuteye ibishinge bituma acira urukonda n'uyu nguyu baragiye basa nyina yaragiye asanga umuntu atabasha ururimi rutagisohoka atabasha kuvuga umva rero ko ahangaha ni ikibazo urabona ko ibintu byose FPR ikora bifite ahantu yagiye ibikopera noneho rero ikindi umuntu yavuga ni uko ngo abaganga hari ngo abaganga ntibari bagikurikira ngo abanenga iyi sistemu y'ukuntu abaganga nacyo ni ikibazo turi bubaze uyu munsi ku abaganga bari abantu bakora mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe byandera enda n'ahandi simbizi bo bumva bameze bate bazadusubiza iki ahangaha baravuga ngo abaganga b'abarusi b'abarusi ntabwo bari bagikurikiza yandahiro ngo yitwa Hippocrate ivuga ko umuntu ngo azavura umurwayi ngo akazirinda kumubabaza no kumugirira nabi ku bushake bwe ngo donc hari indahiro nyine abaganga barahira iyo ndahiro yo ntabwo yabaga igikora kuri bo ngo ahubwo bari barafashe indi ndahiro kubera ko bari bararahiye muri 71 bari barabafashe bajya kubarahiza muri mu ishyaka ry'abakomunisiti bararahira nka ziriya ndahiro abaganga cyangwa n'abandi bakozi bo mu Rwanda bajya gukora muri FPR noneho izo ndahiro ngo nizo bakurikizaga bya bindi by'ubuganga baba barize ngo umuganga azafata neza abarwayi yirinde kubakomeretsa yirinde kubababaza n'iki byose ibyo ntacyo biba bikibabwiye icyo bari bashinzwe no gukora icyo ishyaka rya gikomunisiti barahiyemo ryabategekaga ahangaha rero murabona ko birajya gusa n'iby'iwacu ahangaha rero donko murabona ko bisa n'iby'iwacu mu Bushinwa nabyo niko byari bimeze nabyo babikopeye mu Burusi nabo abarwayi nabo bafataga kuriya nabo bakabahimbira indwara zimeze kuriya uramutse ubuze nabi ishyaka riri ku butegetsi cyangwa se ukarinenga ukavuga ikintu kitabashimishije bahitaga bakwandikaho nabo indwara bakwandikaho ibintu bidatomotse bakakwandikaho indwara zidashobotse ngo bandikagaho ngo schizophrenie politique ngo wagize syndrome ngo doropoza umva abashinwa indwara bandikaga ku bantu banenga ubutegetsi kugira ngo babone uko babajyana mu bitaro by'abantu barwaye indwara zo mu mutwe bavugaga ngo afite syndrome y'aboropoza syndrome doropoza umva iyo ndwara ntahiba urumva ngo syndrome doropoza ngo cyangwa se ngo akabyita ngo maladie politico-mentale ngo maladie politico-mentale indwara yo mu mutwe ariko ijyanye n'ibintu bya politiki iki kintu bakagikubitaho kashe mu mutwe bagahita bakohereza bagushorera bakujyana mu bitaro by'abantu barwaye indwara zo mu mutwe ngo urwaye indwara yitwa politico mentale mumve neza ibyo bintu bandikagaho abantu bacu rero mu Rwanda bohereza muri biriya bitaro bo bazabandikaho indwara zitwa ngo iki nicyo kibazo twabonye imiti ibintu by'ibishinge bateraga bari abantu b'abanyapolitike babaga boherejwe mu bitaro by'indwara zo mu mutwe kugira ngo leta ibacecekeshe ibyo bishinge twabibonye indwara na ko imiti ibyo biti babaga twabibonye mu Rwanda ariko ntabwo bari abantu bakora mu indera mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe ntabwo baratubwira imiti batera bari abantu bazayitubwire nayo turakeneye kwimenya ikindi gikomeye hariya murabona ko ingoma zihora zihinduka ingoma ziramuka zihindutse bari abantu bakora mu bitaro bari abaganga boherezwa abantu bazi neza ko ari bazima bakabandikira indwara zo kwa ari abasazi kandi babeshyira bagatangira kuba imiti kubatera ibishinge bibajunjamisha ejo bazatubwira iki bazi neza yuko ibintu bari gukora ari amakosa barakora ibintu FPR bategetse wenda banayirahimo byandahiro FPR ivuga ngo nzakora icyo ntegetse cyose ninagikora nzabambaye umwanzi nzahanwe nk'umwanzi uwo ari we wese ibyo birumvikana ariko ntabwo bazabasha kudusobanurira ibintu bakoze niba babona ibintu bakora binyuranije n'umwuga wabo gufata umuntu ukamwandikaho indwara atarwaye ugatangira kumuha imiti kumujomba ibishingiye by'indwara adafite kugira ngo gusa umujunjamishe aceceke kubera ko ishyaka rya FPR ribyifuje ndabona bari abantu bakora hariya ahantu muri iriya sisitemu bishobora kuzabagiraho ingaruka zikomeye cyane kubera ko ibintu bakora babikora babizi neza ko bari gukora ibintu by'amafuti bashobora kuzabibazwa icyo kintu cyumvikane neza mbo noneho rero beka ingingo mbe ninyerekeye ahangaha gusa nashaka kubereka ko biriya bintu FPR ikora ntago ari iya mbere ibikoze ifite abantu yabikopeye ariko ni hake cyane ahantu bakora ibintu nka biriya yo gufata abantu batavuga rumwe na leta banenze leta ukabafata ukabahimbira indwara runaka kugira ngo bajye mu bitaro by'abantu barwaye indwara zo mu mutwe utangire kubatera ibishinge bibajunjamisha kugira ngo ubone uko bacecekesha burundu bave ku isi bwo kongera kuvuga ni ahantu hake cyane byabaye akaba nazo mpamvu twavuga tuti FPR yageze ikirenge mu yandi mashyaka yo ku isi yabaye mabi cyane mu gutoteza abatavuga rumwe nayo kandi ni ikindi kimenyetso tutuye tubizi ejo bundi iriya Freedom House yo muri Amerika yabyerekanye none ni ikindi kimenyetso cyerekana ko FPR kataje rwose iri kwandika amateka mu gutoteza abantu batavuga rumwe nayo kugeza naho ibatera ibishinge nk'ibintu byakozwe ku gihe cy'abasoviyeti kwa ba Stalin no muri Korea y'Amajyaruguru mbega ibintu byabaye hake cyane ku isi kandi byagiye mu mateka bitazibagirana umva rero ko ishyaka riteka cyangwa igihugu rya FPR urumva ko ndimo kujya amateka ariko nanone icyo nasaba abayobozi b'amashyaka aba mu burenganzira bwa muntu uko ikibazo bagihagurukira bakacyumvisha amahanga imiryango ihana uburenganzira bwa muntu ikamenya ko FPR ifite metode yo gucecekesha abantu metode nshyashya yakopeye wenda muri mu Burusi mu Bushinwa aho hose hari ahantu habaye amashyaka mabi cyane yo atoteza abantu donc iyo metode bayikoresha mu buryo basigaye bayikoresha kandi ishobora kuzaba normal no bikaba ari ibintu bimenyerwa noneho iyo metode bakayikoresha mu buryo gucecekesha abatavuga rumwe na leta cyangwa se abanenze leta bakabita ko ari abasazi cyangwa se barwaye indwara mu mutwe bakajya kubatera ibishinge bibajunjamisha kugira ngo babacecekeshe iki kintu ni ikintu tugomba guhaguruka kigomba kuduhagurutsa tukakirwanya tukagisobanurira abantu ku isi yose kugira ngo n'ubutaha muri za raporo zizasohoka zinenga u Rwanda iki kintu nacyo kizabonekemo kuko ntago ari ikintu kizima ni ikintu gikabije cyane ni ikintu giteye ubwoba mboreka rero iyo ni ingingo nari nabazaniye uyu munsi isa nkaho yamagana nyine bigiye gukorerwa uriya idamange kandi bishobora no gukorerwa abandi kubera ko murabizi iyo ibintu byatangire ku muntu umwe birakomeza bikagera ku bandi bose muri izi nkuru abashinwa n'abarusi ibintu bakoraga ntabwo bafataga abantu boroshye harimo abantu b'abajenero bakomeye cyane n'abadepite n'iki byose bose bakabohereza mu bitaro by'abantu barwaye indwara zo mu mutwe kubera ko bavuze baneze ishyaka ritegeka urumva rero ko bishobora kuzamuka ejo bundi mukabona n'abantu bakomeye mu Rwanda cyane nabo babuze uko ikindi babarega bakavuga bati kugira ngo wenda bidasakuza mureke tubohereze mu bitaro by'abantu barwaye indwara zo mu mutwe tuvuge ko basaze ikindi kandi hari n'urumva no ku gihe cya Brezhnev nawe ugeze gutegeka Uburusiya nako yeresi kera we muzi neza ko abantu banegaga bavuga ati biriya bihugu bibamo aba imfungwa za politiki nyinshi baravuze bati okay kugira ngo batizongere kutunenga ko tugira imfungwa za politiki nyinshi reka tubireke noneho tureke tujye tubafunga tubivuga ko basazi umuntu utuzonze utunenga cyane aho kugira ngo tumufunge yitwa ko ari imfungwa ya politiki reka tumwohereze tuvuge ko yarwaye ari umuntu w'umurwayi aba age muri psychiatry icyo gihe ntabwo uzavuga ko tufite imfungwa za politiki bazavuga ko ari umuntu arwaye agende yibagirana aho ngaho bamutera ibishinge ajunjame ahite ava kuri sene politiki urumva ko ni uburyo na FPR ishobora gukoresha aho kugira ngo wenda izafata abantu ba bitwe ko yafunzi ifite imfungwa za politike bigumye bigore bisakuze n'iki byose mu mahanga ifasha gufata abantu bamwe na bamwe ikabohereza muri biriya bitaro mu bitaro by'abantu barwaye indwara zo mu mutwe kumusa ikabibikijije kandi batagiye ku rutonde rw'abantu rw'abitwa ko bafungiwe ibya politike. Mwumva rero ko hari n'ikintu tugomba kwamagana cyane kuko gishobora kugira ingaruka zikomeye, gishobora gukomeza kigafata abantu benshi tutacyamaganye. Reka ndekere aho ngaho rero. Bo, reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri. Ingingo yacu ya kabiri turareba ikibazo cy'ubukene bwatewe na COVID-19. Nkuko nanabibabwiye rero David Himbara yadukoreye ubushakashatsi atumenyesha ko hari ngo banki y'isi yavuze ko kubera COVID-19, reka nzishake iyo nyandiko, kubera COVID-19 ngo ubukene bwo mu Rwanda bwiyongereho 5.7%. Noneho abari munsi y'umurongo w'ubukene mu Rwanda bava kuri 56% bagera kuri 62.6%. Ubundi imbere ya COVID ngo bari 56.5%. Noneho kubera COVID mu mwaka umwe gusa hiyongeraho 5.7%, bose hamwe baba 66.2% b'abaturage b'abanyarwanda bari munsi y'umurongo w'ubukene. Mbere ya COVID ngo u Rwanda rwari mu bihugu bikemye ku isi rwari rw'ijana na 50.46%. Iyo ni tablo yo muri banki y'isi. U Rwanda rwari ku mwanya wa 146 ku isi mu bihugu bikennye, mu bihugu 165 rwari rufite abantu bari munsi y'umurongo w'ubukene 56.5%. Hakazaho Zambia, hakurikiraho Zambia ifite 58.7%, hakurikiraho Uzbekistan, hakurikiraho Mozambique ifite 63.7%, hakaza Central Africa ifite 56.9%, hakaza Guinea Bissau 68.4%, Malawi ifite 77.8%, Burundi ifite 72.8%, Congo, Zaire cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite 77.7%, na Madagascar ifite 77.4%, bari munsi y'umurongo w'ubukene. Bo, no umwumva rero ko abintu bigeze ahangaha babibarira ku bantu batinjiza idolari rimwe n'ibice 90 ku munsi. Ubwo ni standard yo ku isi international. Donc na abantu bavuga ko mu Rwanda hari abantu 66.6% batinjiza idolari rimwe n'ibice 90 ku munsi. Ubu ngubu niko bimeze, biyongereho rero 5.7%, kuko mbere ya COVID bari 56.5% bari munsi y'umurongo w'ubukene. Mbo, noneho rero ikibazo ni kihe rero? Ejo bundi FPR yatwandikiraga, nabwiye inkuru FPR yaherutse gusohora, bavuga ko ngo u Rwanda rushaka ngo gushyira $990,000,000 z'amadolari mu bukungu bw'igihugu kugira ngo nyine bazahure ubukungu bwazahajwe na ni COVID-19. Ariko tukibaza rero niba abantu COVID yagizeho ingaruka ni benshi cyane, abantu bazahajwe na COVID batayirwara kubera ubukungu bwabo bwazahajwe na COVID ni benshi cyane. Harimo abenshi bataka, tukibaza niba izo $990,000,000 z'amadolari leta ivuga nabo izabageraho, cyangwa se zaza zige muri za nganda zabo, muri ya mishinga yabo abaturage babibagirwa. Urugero, hari abantu reka mbanze mpere ku rugero, kuko muri aya mafaranga bagujije, hari amafaranga baherutse kuguza ngo $500,000,000 z'amadolari ngo banki y'isi yabemereye. Bavuga ko muri aya mafaranga ngo azabafasha nyine gushyira mu bukungu, mu nganda ziciriritse n'iki byose, ngo ariko ngo akabafasha no kugura inkingo zo gukingira abaturage. Bo, kandi muzi neza ko bavuze ko nibajya gukingira abantu hari kategori bazaheraho: abakora kwa muganga, abarengeje imyaka 65, abafite uburwayi karande, mbega abantu bafite risike nyinshi zo kuba bafata bakwandura COVID kabica, abo nibo bazaheraho, niko bavugaga. None ejo bundi baduhaye, iyo niyo ngingo ya mbere, batweretse uwitwa Guverineri Gatabazi yikingije. Muzi ko Guverineri Gatabazi ari umusore ukomeye cyane, umusore mbega w'ingimbi ukomeye cyane, muramubona. Abantu rero bibaza uriya muntu kiba ari muri zikategori zagomba gukingirwa mbere y'abandi. Ntabwo ari umuganga, harigize imyaka 65 sinzi niba anafite uburwayi karande butuma bwamushyira muri zira kategori z'abantu bagomba gushingirwa mbere babigenje bate ahumba rero ko hangaha ni ikibazo gikomeye mu Rwanda hari nta umba ababikireho amategeko bavuga bati tugiye gushyiraho kategori z'inizi ndizo zakinyirwa mbere ariko bagahita babyitsa gukanya nababwira ko mwabonye ko muri Peru hari umuministre wa demisiyoni kubera ko yikingije mbere y'abandi bose we yari mutoya we yari umuministre agomba ko yari umuministre w'ubuvuzi hari ngire ngo w'ubuvuzi agomba ko yari ikingije mbere baramaze bati wowe ukinje kubera iki uri ministre yego ariko uracyari mutoya nturi umuganga ntusha ntugize imyaka 65 turi ikimuga nta ndwara karande ufite igutera ubumuga kuki wikingije icyo gihe abura igisobanuro ahita demisiyona ava ku mirimo aragenda no muri Argentine mwabonye ko hari aba umuministre wa demisiyoni kubera ibintu ngo byikimenyane mu gutanga urukingo rwa covid hari nababwira ko no mu Budage hano hari ahantu bakingiye aba fonctionnaires abantu batagomba gukingirwa harimo n'abapolisi harimo nabandi bantu bameze umuntu yakwita bameya wo mu Rwanda donc bakora muri commune bavuga meze n'iki byose bari kinyiza ko byabaye scandale ikomeye bavuga ati mwe ntago muri kuri lisi y'abantu bagomba kwikingiza hagomba gukingirwa n'abora abantu bakuze abantu bakora kwa muganga abarwayi abafite indwara za karande abo ni bagomba gukingirwa mbere wowe n'uregura umuyobozi wikinyije ute kutari muri izi kategori byagenze bite scandale ikomeye cyane ariko murabona ko mu Rwanda batangiye gukingira gatabaza nta nuko tuzi ko rura rukingo nta n'umuntu abantu bari baza rwavuye hehe rwahageze byari baruguze hehe nta uzigiye rwahagere ariko ntago gatabaza uko tumuzi ntabwo ari muri kategori zagomba gukingirwa mbere urumva ko iyo ni scandale ya mbere nkanakeka ko ziriya nkingo ndiramuka zije bazakingira abantu baba elite dabo bari abakora ingendo hanze mubyitegereze muzabibona bari abantu babacuruzi bari abakora ingendo hanze bagiye mu bucuruzi bagiye gusura abagore babo hanze dore ko benshi bafite n'imiryango n'abana ba hanze ntawugira umwana mu Rwanda bari abakomeye bose bariya bazikingiza mbere bazabakingira mbere y'abandi kandi babaye wenda na passport babita gukira bazakora wenda agatabo k'abantu bikingije kameze nka passport z'abantu bikingije ku buryo bazaba bagatunze ku buryo bashobora kujya gusura imiryango yo hanze abajya gucuruza bagacuruza hanze abajya kwigira mu biruko bakajya hanze abajya kwica abantu kurasira abantu bo muri opposition yo hanze nabo bakabona uko bideplasa abo nibo bazaheraho bakingira kuko bakeneye kugira ngo bagira batunge ku gatabo ka carnet de vaccination wenda kuko bikingije covid bagenda berekana ahantu hose ku buryo babasha gutambuka ahantu hose uko aho bashaka bakagira aho bashaka hose ariko abantu basanzwe ntabwo bazabaheraho nibishoboka birerekana ko bahera kuri gatabaza ntabwo ari umuntu bagomba guheraho bakingira bacyo nicyo cya mbere icya kabiri ku byerekeye aya amafaranga babo y'inguzanyo bafashe imyenda bafashe bavuga ngo bashaka kuzahura ubukungu hari abantu benshi hari inkuru y'amashuri nabonye amashuri menshi avuga ati kubera ko badutegetse ko abana bagomba gukora bakenshi ubu ngubu amazi araduhenda cyane amashuri akeneye nkunganire ya leta cyangwa se batugabanyize igiciro cy'amazi cyangwa se badufashe kwishyura amazi kubera ko fagitire y'amazi dushobora duhora twishyura ni ndende cyane iratugoye urumva ko ahantu aho harimo ikibazo ugomba kwibaza urumva ko nacyo ni ikibazo kiri sosiyali ariko gitewe n'ingaruka za covid urumva ko abantu nabo bakeneye ko leta ibagomba kugira ikikora mbo ikindi hari abahinzi b'umuceri nabo bandi hari inkuru yasohotse ivuga ko abahinzi b'umuceri bagize ibibazo byo babuze aho bagurisha umuceri wabo kubera iki kubera ko amashuri yo mu Rwanda niyo akenshi yaguraga iyo miceri noneho amashuri amaze umwaka atiga noneho amaze umwaka atiga rero abahinzi babura aho bagurisha umuceri donc kuko waragurwaga ukajya gucuruzwa mu mashuri amashuri ye ntiyigeze yiga babuze abahinzi babuze aho bagurisha umuceri wabo wabahezeho noneho bigira ingaruka kubera ko abahinzi abahinga umuceri n'indi myaka akenshi bahingisha kredi babafasha amakredi muri banke bagahinga bakagura amafumbire bakarihira abakozi bakagura imiti yo gutera ntuza bakagura imbuto ibyo byose ni amakredi baba bafashe kugira ngo rero bazongere guhinga indi sezo ikurikiraho kiri gihembwe gikurikiraho nuko bagomba kubanza kugurisha umuceri bejeje iyo batabashije kugurisha ngo bishyure kredi za banke habgo nimbia kumeza nazuma mbagabati mubahinzi ba mumucheri ba tano kujana kusani wao njia wingi yeye mchakaa vingi kuri chelo kuvira kuhabari njia bana ni kuvira kumucheri wabahizeho ba uzoho ba vana mafaranga unga kuchoe nacho leta iko ba kujitichiliza huo zavu kiti bari abantu wao bijinzi viti unga kwa na wao ningaro kaza kuvira zava jizeho eskeni habgo muriyo bwa mabanki nta kuntu leta ishobora korohereza abantu ndetse hari nabandi ikindi kicyo gikurikiyeho abacuruza hari nabacuruza basabwa koroherezwa ubukode bw'amazu cyo nacyo ni kindi kicyo cy'abantu bwa bati twamaze igihe kiri twarafunze kubera kuguma mu rugo niyo twafunguye dufungura amasaha make cyane bakadutegeka gufunga igihe abakiriya bagombye kuba baje abakiriya baza saa kumi n'imwe barangije akazi batubwira saa kumi n'ebyiri tuba dufunze ubundi twacuruzaga mu masaha nimugoroba ariko tuba twafunze ubungubu amasaha nimugoroba badutegeka gufunga ntitukibona abakiriya kandi turasora tugomba gukodesha amazu tukarasora ndetse hari n'abacuruza mu masoko mwabibonye kubera ko hirya no hino mu Rwanda bavuga bati abantu bacuruza mu masoko bagenda basimburana wowe ugakora icyumweru kimwe undi agakora ikindi cyangwa se ugakora ku wa mbere undi agakora kabiri ariko ntawe uhoramo kubera ko hagomba kujyamo abantu bakeya bakora basimbura noneho bakavuga ati niba nkora iminsi 15 mu kwezi ubundi kera nacuruzaga najya mu isoko ngacuruza iminsi 30 ubundi nsigaye ncuruza iminsi 15 ubu kuki leta insoresha iminsi 30 insoresha umusoro wose kandi nsigaye ncuruza nkora iminsi mikeye bavuga ati nibarebe iminsi dukora abariyo badusoresha nubwo ngo niba nkora iminsi 15 kera nakoraga 30 nawe wagombye kunsoresha umusoro wagombye kugabanyamo kabiri kuko nsigaye nkora icya kabiri cy'iminsi nakoraga kera aho ngaho icyo nacyo ni ikibazo ariko leta y'u Rwanda nyine ntago yumva bo ikindi gihari nuko hari nyine abananiwe kunyine kuriha amacumbi birumvikana amacumbi nyine barihaga amacumbi ari kubera ko bakoze none birabananira kandi bagomba kwishyura amacumbi buri kwezi urumva nacyo ni ikibazo gikomeye noneho bavuga ati n'utari icumbi na nyiri inzu nawe banki imwishyuza aba yarubatse kuri credit ya banki n'utamwishyura we nawe agomba kuverisa amafaranga muri banki akishyura inzu ye urumva nawe ugomba gushaka ugomba kumwishyura kugira ngo nabashe kwishyura banki urumva ngo ni ikibazo gikomeye ariko urumva ko byose ni leta ishobora kubideboroka igashaka andi mabwiriza atuma wenda mu gihe runaka ibyo bintu byose biba bihagaze kubera abantu bagizweho ingaruka na covid 19 wenda abanyira amazu banki zikaba ziretse kubishyuza nabo ubwabo bakaba baretse kwishyuza abapangayi babo urumva ko ni ibintu birebire ariko leta y'u Rwanda murayizi ntabwo ibibazo nk'ibyo ntabwo ijya ibyinjiramo irabireka abantu nyine bagapfa bagashira ikindi rero umuntu avuga ni hari nk'abari abana 350,000 bataye ishuri kubera ubukene bw'ababyeyi babo umuntu yanavuga ko wenda bifitanye isano nabona na bariya iriya mibare banki y'isi duha ivuga ko mu Rwanda hiyongereho abakene bashyashya 350,000 umva ko ni ikintu gikomeye cyane turabona nyine ababyeyi abana 330,000 bataye ishuri kubera ababyeyi babo bagize ubukene kubera covid 19 abana babo bata amashuri leta nta kintu na kimwe yigeze ivuga kuri icyo kintu twakivuze kenshi nta hantu hamwe twigeze twumva leta ivuga iti nafashe ingamba z'uko bari abana tuzabagarura mu ishuri kandi yarabyihoreye ubundi bagwa abana bataye ishuri byararagiye bagiye nyine baragiye gusigingira ngo byararanye umva ko aho ngaho ni ikibazo gikomeye kandi nabyo byatewe n'ingaruka za covid umva ko za $1,900,000 z'amadolari bavuga aba bantu bose sinzi niba bizabageraho kandi nabo bafite uburenganzira bwo kugira icyo babona kubera ko ayo mafaranga yose azishyurwa n'abanyarwanda bose guhera kuri wa wundi ucuruza agataro kugeza ku muministre bose umuntu wese azaya kuko uragura bakaguca amafaranga bakaguca imisoro ku kintu cyose uguze baguca umusoro hari imisoro ya FPR ibintu byose buri wese azayishyura mu buryo cyangwa ubundi buri wese azayishyura niyo mpamvu rero aya mafaranga atagombye kwiharirwa n'abantu bamwe yagombye kugera kuri bariya baturage bose nabo bagafashwa kugira ngo babashe kuzamuka hari n'abandi baturage bavuze ko bafite ikibazo mwarababonye inkuru zavuzwa ko babuze aho bacuruza ibitunguru kubera covid 19 abandi bavuga ko babuze aho bagurisha ingurube zabo aborozi b'ingurube kuko zagurwa n'abantu bo mu bubari bwarafunze hashize umwaka bati ingurube twabuze aho tuzigurisha urumva ko abantu bose ni abantu bakeneye inkunga ko leta ibagoboka kubera ko ibikorwa byabo ubukungu bwabo bwagizweho ingaruka na covid 19 ariko leta yacu ntakigenda amafaranga yose azaza bayashyire mu mahoteli yabo muri ziya muri zira ndege zihora zihomba cyangwa se bazaje no kuyashora muri Central Africa numvise bavuga ngo hari amasoko menshi ishora mari rimeze neza muri Central Africa kurusha mu Rwanda ibyo bintu biteye ubwoba ariko urabona ko aba rubanda rwa giseseka abaturage bo hasi bafite ibibazo byinshi cyane kandi bakeneye umuntu batabara ibi nibyo ibyama nge bavugaga bakamwita ngo umusazi ngo arapfubye genocide ngo rwa indwara yo mu mutwe aha ngaha mubyumve neza bo ikindi rero umuntu yavuga nuko ubukene bwateye Banki Mondiali tubwira ivuga ko ubukene bwiyongereyeho gatanu n'ibice birindwi ku ijana abari munsi y'umurongo w'ubukene bakaba barabaye 66 n'ibice bibiri ku ijana tukaba twarabonye abakene bashyashya mu kubera covid 65 by'abaturage banyiriye bakagwa mu murongo w'ubukene ibi byagize ingaruka ku mirire y'abaturage ibi byagize ingaruka ku mirire y'abaturage ku bukene ku mirire y'abaturage bigaragaza mu nkuru ya Transparency International Rwanda aho yavugaga ko mu gihe cya covid ngo abaryaga rimwe mu byumve neza iyo mibare iyo ni raporo reka nze nyibashakira iyo nkuru yerekana ko covid 19 yagize ingaruka zikomeye ku mirire y'abaturage ku biribwa ku mirire y'abaturage iyo nkuru niyo mu gihe ko muravuga ngo umubare w'abakoraga muri VUP bamara iminsi batariye wariyongereye muri covid 19 reka nze mbahe imibare mike y'abatanga ahangaha muyumve neza ariko ni imibare nimuyumva murumva ko Rwanda atari Singapore y'Afurika nkuko bajya batubeshya ahubwo mumva ko ikibazo gikomeye cyane rwa Rwanda bajya batubwira ndabora murumva impamvu ibi mibare nimuyumva murumva impamvu abana b'abanyarwanda bagwingiye 38 bice biri kujana bagwingiye abana bari munsi y'imyaka 5 impamvu bagwingiye ikindi muri bwumve murabona ko harimo n'ikinyoma mwibuka ko hari inkuru badusohoreye ejo bundi batubwira ko ngo kugwingira kw'abana bari munsi y'imyaka 5 ngo kwavuye kuri 38 ku ijana ngo kugera kuri 33 ku ijana imibare nimuyumva rero muribaza niba koko iyi mibare baduhaye ko kugwingira kwagabanutse niba ariyo koko hatarimo ikinyoma bo ahangaha muri iyi nkuru rero ya Transparency International Rwanda muri ubushakashatsi bwabo baravuga ngo abaryaga kabiri ku munsi ngo bavuye kuri 42 n'ibice 9 ku ijana bagera kuri 16 n'ibice 2 ku ijana ngo abantu baryaga kabiri ku munsi kandi aba baravuga bafashe eshantiyo z'abantu bakora muri VUP kandi abantu bakora muri VUP ntabwo ari abantu b'abakene cyane kubera ko ubundi bakora muri VIP nibura bafite bahembwa yena amafaranga makeya kuri imirimo y'amaboko yo guharura umuhanda gucukura amaterasi gukora n'indi mirimo wenda kubaka amateme simbizi cyangwa se kubaka amashuri ariko ntabwo ariho bakene cyane kurusha abandi kumva nibura bafite ahantu babana agafaranga gakeya ariko nibura bashobora kuvana agafaranga kubafasha umva rero ko niba muri aba bantu 42 ku ijana aribo barya kabiri ku munsi urumva ko nibyo noneho ngo umubare waragabanutse abantu ngo baryaga 42 ku ijana nuko abantu baryaga kabiri ku munsi bari 42.9 ku ijana ngo baragabanutse kubera nyine ubukene bwateye na covid ngo baragabanutse bava kuri 42 n'ibice 9 ku ijana bagera kuri 16 n'ibice 2 ku ijana undi mubare ni uvuga ngo abarya gatatu mu Rwanda mu gihe umenezo umubare ngo abarya gatatu ku munsi ngo bari numwe n'ibice 4 ku ijana muva mu Rwanda Singapore y'Afurika ngo abantu barya gatatu numwe n'ibice 4 ku ijana none ngo baragabanutse nabo bava kuri 1.4 ku ijana bajya kuri 0.2 ku ijana kubera covid 19 ngo abamaraga ngo iminsi batariye ahangaha ariko ni flu kuvuga ngo abamaraga iminsi batariye iminsi ingahe ntabwo bavuga iminsi yariyo ngo ariko ngo abamaraga iminsi batariye ngo bavuye kuri 3.9 ku ijana ngo bajya kuri 27.8 ku ijana kubera covid 19 numva ko abantu barashonje kurusha ibiryo byabaye bikeya abantu barashonje kurusha kubera covid 19 numva ko niba ngo abaryaga ngo bamaraga iminsi batariye bavuye kuri ibice bitatu n'icyenda ibice bitatu hafi ibice bine ku ijana hafi kane ku ijana bagera kuri 28 ku ijana abaryaga ngo bamaraga iminsi batariye noneho ngo abaryaga rimwe ku munsi ngo bavuye kuri 51.9 ku ijana bajya kuri 55.8 ku ijana numva ko mu Rwanda abantu barya rimwe ku munsi 50 ku ijana gusa abandi urumva nuko bimeze urumva donc ahangaha murumva ko ni ikibazo gikomeye cyane ukurikije rero imibare batubwira wibaza niba koko igwingira ryaba ryaragabanutse mu bantu bafite imirire imeze gutya niba abantu barya gatatu ku munsi ari umwe n'ibice bine ku ijana abarya kabiri ku munsi ari 42 ku ijana gusa ririya gwingira rya barya ragabanutse gute rikava kuri 38 bikajya kuri 33 ku ijana ahangaha ni ikibazo gikomeye urumva ko inzara yariyongereye cyane mu byerekeye inzara yariyongereye mu baturage bitewe nyine n'izi ngaruka za COVID-19 n'ubukene bwaje noneho akaba ikindi kibazo rero gikomeye ko leta izi neza ko ubukene bwiyongereye ndetse muzi neza ko batubwiye hari raporo bigeze gusohora ngira ngo n'iminsi yigeze kwisohora hagati mu kwezi kwa gatatu n'uwa gatanu ngire ngo COVID ikimara gutera bavuga ko ngo hari abantu miliyoni imwe n'ibice miliyoni imwe n'ibihumbi 100 ngo babuze akazi ngo abako bose mvumva n'abahinga borora abakorera abandi bagira gute mu Rwanda hose ngo batakaje akazi urumva ko leta yagomba kumenya ko abantu barakemye kurushaho imibare ntibayitanga itomoye ariko no banki ise yayiduhaye ibihumbi 350 by'abanyarwanda baranyiriye baguha mu murongo w'ubukene noneho rero ariko rero leta se yakoze iki mu gihe ubukene bwiyongereye mu gihugu murabona ko imirire imeze nabi cyane mu Rwanda kubera iyi raporo ya Transparency International irabyerekana ko abantu basigaye bashonje cyane kubera nyine ubukene bwatewe na COVID ariko muri icyo gihe dufite ubukene bukabije bwiyongere abakene biyongereyeho ibihumbi 350 abantu babuze ibyo kurya ngo mwabonye nk'uyu mubare uteye ubwoba ngo bamara iminsi batariye bakava kuri gatatu n'ibice 9 ku ijana bakagera kuri 28 ku ijana ni ibintu biteye ubwoba ngo baryaga kabiri ku munsi bakava kuri 42 ku ijana bakagera kuri 16 ku ijana urumva ni imibare iteye ubwoba noneho rero leta yakoze iki rero muri ibi bihe bikomeye by'ubukene by'inzara ubukene leta ntabwo izongera kubuhisha ahubwo twanabaza hagati aho ngaho wenda tutaranabyibagirwa muzi neza ko uriya umuntu witwa Shaka Anastase hari ibintu arimo gutekinika mu byiciro by'ubudehe muzi neza ko yaje avuga ngo abaturage nibo babikoze n'ibiki byose n'ibyo byose ariko twebwe tuzi icyo bakigamije icyo ubwiciro by'ubudehe biba bigamije ni ugutekinika imibare y'ubukene kuyigabanya kuyitubya ndetse muzi neza ko abaturage bagiye batelefona kenshi ndumva baratelefona Ingabire twarabyivuze kuri za YouTube abaturage batelefona bavuga bati barimo kuduhatira kugabanya imibare y'abakene ngo abantu bari babandi bari mu cyiciro cya A cyakini kirimo babandi bari mu bukene bukabije babandi bazafashwa na leta ngo ntibagomba kurenga 5%. Ubwo ni ukuvuga ngo umubare leta yarawushyizeho nyine ntugomba kurenga urumva ni igitugu arumva bararwana bo bagabanya umubare w'abakene Shaka Anastase ararwana agabanya umubare w'abakene mu byiciro by'ubudehe ariko banki y'isi iratwereka ko abakene biyongereye ibihumbi 350 muri uyu mwaka none se ibihumbi 350 azabishyira he azabihisha mu zihe mpapuro azabiduhisha he ko twabibonye azatekinika ati umva we icyo arimo kurwanya ni ukugabanya umubare w'abakene nabibabwiye kandi abaturage bagiye batelefona kenshi bati barimo kutubwira ngo tugabanye dutubye imibare y'abantu bari mu cyiciro cya A kubera ko ntibaza afashwa na leta ngo ntitugomba kurenza 5% turage ahangaha mubyumve neza none ahangaha rero nta urumva ko ahangaha harimo akabazo gakomeye noneho rero muri ibibazo dufite by'ubukene bukomeye banki mondiali yari kutwereka n'abaturage bashonje cyane bigaragara niho leta yongereye igiciro cy'amazi n'amashanyarazi ibyo bintu nabisobanura mute ko leta ibona abaturage bakenye kurushaho bashonje kubera COVID-19 leta ubwayo icuruza amazi n'amashanyarazi ikongera igiciro ibyo bintu mubisobanura mute reka ndekere aho ngaho namwe mwibaze leta dufite yaryo ikindi murabona umusoro w'ubutaka uje muri ibi bihe murabona mu gihe tufite abantu ubukene bwateye mu gihugu abantu tufite abantu 350 bashyashya babakene bashyashya binjiye mu murongo w'ubukene dufite abantu 36 n'ibice bibiri ku ijana bari munsi y'umurongo w'ubukene ubukene bwakabije kurushaho kubera COVID muri uyu mwaka ni naho leta yongereye umusoro w'ubutaka ikawukuba 4 muzi ko bavuye ngo hagati yeze kera umusoro wari 0 kuri metero kare yari hagati ya 0 n'ibice 0 n'amafaranga 80 0 hagati ya 0 n'amafaranga 80 kuri metero kare none barawuzamuye bakira hagati ya 0 n'amafaranga 300 kuri metero kare urumva ko umusoro wikubye kane kandi wikubye kane mu ze condition mu bihe bihe mu bihe abaturage bakenye kubera covid abaturage batarya abaturage dufite abantu bari gusatira hafi miliyoni babakene bashyaje numva ko angana ikibazo kugira ngo mu gihe cy'ubukene bukabije butewe na covid abari hongera imisoro amacumbi bonavugaga umusoro ureba ubutaka noneho amacumbi amazu abantu bacumbitse mu muziko ari amazu bavuga ngo bazajya basoresha no hagati yavuye kuri 0 n'igice kimwe ku ijana bagashyira kuri 1 ku ijana ari amazu inzu ya kabiri ndongo itari y'umuntu atuyemo inzu ya kabiri bavana kuri 0 n'igice rimwe ku ijana bajya 0 n'igice kimwe ku ijana bajyana kuri 1 ku ijana bwo umusoro wabo wikubye inshuro 10 mutekereze rero leta y'u Rwanda muri ibi bihe abantu bari gutaka ubukene kandi badashobora no kubishyira ntabwo babidushya kubera ko banki mondera yabishyize hanze niho bazamuye umusoro bakakuba inshuro 10 kandi abantu bavuga bati ntabwo tubasha kubona amafaranga y'icumbi bimeze nabi urumva umusoro w'ubutaka ariyongereye umusoro w'abacu amazu yo gucumbikamo ariyongereye urumva ko ahangaha ni ibintu bitajyana ikindi twavugaga ni nka Minerval leta niyo yaka Minerval izine ifite abantu barakenye irabibona abana bataye amashuri ari benshi 330 twabonye abakene baratubwira ko banki mondiali yaratubwira ko twabonye abakene bashyashya 350 ariko Minerval ntigabanutse gusa niba abantu barakenye bakagumya kuri haya amafaranga bari hagakira urumva ko nabyo ni ikibazo gikomeye niba abantu barakenye kurushaho ubukene bwariyongereye batabona ibyo kurya ariko bakagumya gutanga amafaranga 300 ya mituweli batangaga kera mbere umva byo ni ikibazo gikomeye ahangaha leta ya hari cyagomba gukora kugira ngo abantu ba leta kuri situation nshyashya leta igira ikikora ntacyo yakoze rero urumva ko leta icyayo ni ugusoresha no gusoresha mu ihembe nimushaka mupfe inzara ibice ariko munsorere mu mpamvu amafaranga yanjye icyo ngicyo ni ikindi gikomeye murabona ko abantu bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa iyi raporo ya Transparency International irabibereka neza ko ibiribwa byabuze abantu batakirya abantu bizitse umukanda ibiryo byarabuze ariko kandi hari n'indi raporo itwereka ko nabi byasohotse mu gihe ko batubwira ko ngo hagati kuhera mu kwezi kwa 2020 kugeza muri kwezi kwa 2021 ibiciro by'ibiribwa byiyongereho 11% ndetse ngo binatuma ngo ifaranga rita agaciro inshuro hafi 9% mbyumve neza none se ko ibiribwa bihenda kurusha byiyongereho 11% ko leta ibizi kandi ikabibona ko abakene mu Rwanda biyongereye ndetse abantu batakirya batakirya ibiryo byabuze batakirya bizitse umukanda imba inda yafatanye n'umugongo kubera ko nyine ibiryo byabuze naka amafaranga yarabuze byose byarabuze kuki leta nta kintu yakoze kugira ngo nibura ibiciro by'ibiribwa bigabanuke izindi leta z'ahandi zikunda abaturage cyangwa se ziri sosiyale zagabanyije ibiciro nako umusoro ku biribwa kugira ngo ibiribwa bigabanuke kandi ibihugu bikomeye byarabikoze bavuga ati abantu baguye mu bukene akazi karabuze ndetse mwumvise ko n'abantu n'abataratara akazi mu Rwanda n'abatarakabuze bakagumye mu Rwanda 60% bagabanyirijwe umushahara donc n'abataragataye kubera covid 19 bakagumyeho nabo bararegetse kubera ko umushahara wabo 60% muri bo wabo bantu bagumye kwezi bose umushahara wabo waragabanutse urumva ko amafaranga abantu bindiza yaragabanutse ibiciro birazamuka ibiciro by'ibiribwa birazamuka kuki izindi leta ziri normal zivuga ati boke ibiciro by'ibiribwa birazamutse kuko abantu bakenye kugira ngo abantu inzara itabica reka dufate ibiribwa umusoro ku biribwa tubugabanure noneho ibiribwa nabyo bigabanuke donc igiciro cy'ibiribwa kigabanuke kubera ko twavaniyeho umusoro cyangwa twagabanuye tuvaniyeho cyangwa tugabanuye kugira ngo ibiribwa bihenduke noneho abantu babashe kurya ibintu ntabwo leta yigeze bikora mwumva rero ko leta yacu nta kigenda uhereye hejuru ukabona bari abantu bose bataka abahinzi aborozi abacuruza abantu bose bagizweho ingaruka na covid nta kintu kimwe leta yigeze bagenera ngo iba ibagoboke babuze aho bagurisha ibintu byabo abandi babura uko bakodesha amazu barakora iminsi mikeya leta ikagumye ikabasoresha nk'aho nta cyabaye nk'aho bakora iminsi yose cyangwa se donc urumva ko harimo ikibazo gikomeye cyane ntacyo leta ibasonera urumva ko ziriya miliyoni 900 rero zose bavuga ni ukuri zizajya mu mufuka w'abariya abantu bayagereze bagire ko urubanda rwa giseseka rufite ibibazo bingana gutya ibibazo bireba abantu benshi ntacyo leta ibikoraho kugira ngo iba iborohereza ahubwo irabasonga irabasonga kuko urabona ko irongera imisoro irabasoresha nk'uko yasoreshaga kera mbere ya covid kandi batagikora nk'uko bakoraga bamwe bakora gakeya bakora amasaha makeya abandi bakora rimwe na rimwe abandi babuze abakiriya ibintu nk'ibyo ngibyo ariko leta irasoresha nk'uko yasoreshaga kera urumva ko aha ngaha ni ikibazo gikomeye cyane leta yacu ntabwo yitaye ku bibazo ku baturage bagize ibibazo noneho rero reka tujye ku nkuru ya Ingabire Immaculée ngo aho asabira abantu bakoraga murabona ko abantu bakoraga baba bakoranye akabyizi nyine babonye bakuye ibibazo bikomeye cyane kwirwanaho we ngo arabasabira ko ngo arasaba leta yuko yabafasha ikabaha ibiribwa noneho rero ikibazo gikomeye ntabwo ari ikibazo nibyo abantu bamushubije bikomeye cyane kandi mbishake ibintu bashubije Ingabire Immaculée kandi mbishake daboro ibi bintu nkuko nababwiye abivuza atinze twahereye kera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize dutabariza abantu leta nibahe ibiribwa bagumye mu rugo nta kintu kimwe bindi za nibashakira ikintu yabafasha nitanga udupfukamunwa nitanga isabune nitanga amazi ku bantu bakene bakabije icyo kintu ntacyo transparency igeze kivugaho nta n'undi muntu ugeze kivugaho nta nakiriza igeze kivugaho barakihoreye abantu benshi barabivuze bo mu Rwanda bari bakora ku ma YouTube ibyo bintu barabishakuje ndetse bamwe baranabifungirwa bitwa bacyuma barafunzwe damange murabona nawe baramujyanye kandi nabyo nibyo bavuga gatabariza abantu bavuga ko leta yacunze nabi iki kibazo itegeze yita ku bantu bagizweho ingaruka na COVID-19 bamwita muri inkunguzi abandi ngo ni umusazi niba mujyana indera ariko ibintu Ingabire avuze ngiye mbona abivuze trotari abivuze abandi barabivuze daboro yavuze trotari abivuze abandi barabivuze yatinze kubivuga abivuze na zaguma mu rugo zararangiye ubundi gutabariza abantu batabariza ariko bakiri muri guma mu rugo nibyo yari nababwiraga nise umuntu yabura kuguha ibiribwa ugitangira guma mu rugo akayiguha hasigaye umunsi umwe birangire bikabikumara iki ubuse umuntu murabona twerekanye neza ko mu Rwanda hari abantu hari hafi miliyoni 2 z'abaturage kandi bari mu bitabo bya leta mu gisho by'ubudehe abantu leta yita ko ubwayo yita ko badafite ubushobozi bwo kwigurira isabune n'umunyu mu gisho by'ubudehe abo twarabererekanye turanabibasomera biri kuko ari leta yabivuze ivuga ngo ibakaragitiriza ivuga iti impamvu bari mu cyiciro cya nyuma bari mu bukene bukabije nuko batabasha kwigurira umunyu batabasha kwigurira isabune tukabwereza tuti kuki abantu nibuzi ko batabasha kugura isabune kandi uzi ko bagomba isabune yo kugira ngo bakutabagurira isabune yo kugira ngo babashe kwirinda covid kuki utabagurira agapfukamunwa ibyo bintu ntabwo rize yigize bikora hashize umwaka wose none se ubu ngubu bavuga ngo none ugiye kubagurira agapfukamunwa hashize umwaka ukavuga ngo agapfukamunwa kaje gukora iki niba indwara yateye mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wabagurira agapfukamunwa hashize umwaka kabe kagikoze iki ubuse wabagurira isabune ngo bayikoreshe iki ko bagomba kwibagurira kera nibyo rero umuntu yavuga ati we umuntu yabuze gutabariza abantu bakiri muri guma mu rugo ya mbere mu maguma mu rugo ya kabiri none izo zirarangiye agiye kubatabariza byararangiye arabikora ngo bigende bite noneho rero reka tujye muri komantere abantu bamuhaye dabura abantu benshi barabivuze barishekera ntiyagira icyo avuga ariko atangiye kwivuga urabona ko na witwa wa wundi witwa Christopher Kayuma nawe yarabivuze yandikiye perezida wa Repubulika avuga kuri iki kibazo cya gestion mbi ukuntu leta yitwaye nabi mu byerekeye covid mbega ukuntu leta yitwaye nabi byabaye ku byerekeye covid byatwaye scandal ikomeye ari naho byashakuje cyane na idamanje abivuze n'abandi benshi babivuze murabona ko banahise bafungura bati byose mufungure vuba kuko byabaye scandal ikomeye noneho Ingabire Immaculée aravuze reka turebe icyo abantu bamushubije ndabibasomera uko byanditse ntabwo nta jambo ndi bukureho haramusubije ngo ingabire imakire iyo nkuru iravuga ngo inkuru iravuga ngo Transparency International Transparency International Rwanda yasabiye ubufasha abakene n'abarya ruko bakoze bahungabanyijwe na COVID-19 ubwo aravuga impamvu nyine ko hari abantu nyine batakirya bagize gute niyo mibare yose arabyerekana mbo noneho abantu rero bamushubije iki abantu bamushubije bati mubyeyi ingabire ngushimiye raporo nziza utugejejeho yerekana uko abanyarwanda babayeho mwayikoze mu buryo bwa kinyamwuga ku buryo ntawe muri twe wakwihandagaza ngo avuge ko ibyo mwabonye bidafite ishingiro ariko nanone mubikoze mukererewe ho gatoya kuko abaturage inzara yari irembeje bagata ibyiringiro byo kuramuka ejo hazaza bifuje kubyivugira ariko kubera kutagira ubunararibonye muri domaine bibaviramo amakosa ashobora kubaviramo gufungwa imyaka n'imyaniko byari kuba byiza ibi bibazo byagaragariraga abakene bose kandi ni benshi mu gihugu cyacu mubibona hakiri kare ntimutegereze ko abaturage bamwe babanza kwiheba igisigaye nasaba ni ukugira ngo musabire idamanje imbabazi ibyo yavugaga byari ukuri icyakora metode yakoreshejwe ikenewe gukosorwa abana be baramukeneye kandi iminyururu siyo yigisha neza kurusha guhabwa inama nziza murakoze undi yandikiye ngo bottom line murekure abanyarwanda bakore nta muntu bazigera basaba yewe niyo mfashanyo ya leta ntayo bakeneye Rwandans are hard working people Rwandans are hustlers bo reka inkomeze hari hasi ngo none se mukecuru we ibi byose ubuze hano bitandukaniye hehe n'ibyo Yvonne Damage yavuze ukamwita inkunguzi bakanamufunga uweho barakwita iki abantu bose bamaganye Yvonne ubuweho barakuvugaho iki numva uhuza neza na Yvonne cyakora abanyarwanda baracyarindije cyane Yvonne yavugishije ukuri mu mwita inkunguzi n'ibindi byose none nta n'ukwezi gushize uwamwise inkunguzi ahise abona ukuri kw'ibyo Yvonne yavugaga undi witwa Kaku yavuze ngo ha uno mukecuru yasetsa n'uvuye guta nyina ibi uvuze nta gishya abanyarwanda bayobewe ahubwo wavuga ko bagutanze umushi nyiransiburo nawe uri gupfobya genocide yakorewe abatutsi warukuye gufungwa ngo ntihagire unyibasira ibi nibyo twita nanone plagiarism gusubiramo ibyo abandi bavuze bo gukopera ibyo abandi bavuze ngo idamanje nako ngo ingabire imakire yakopera ibyo abandi bavuze ngo ni plagiarism ukwe undi witwa Muhoza aravuze ngo ubu noneho tumenye icyatumye ingabire yibasira idamanje uyu yavuze atavuye we ibibazo bikubye inshuro icumi ibyo ingabire yamenye ashoye za miliyoni mu bushakashatsi idamanje yasutse incishi mu isupu ya Transparency International Rwanda branch zo witwa Juste yavuze ngo kuki ingabire ariho asubira ibyavuzwe nabo yita inkunguzi n'imiheha bahuhamo we yahuhiwemo nande witwa Safari yavuze ati aya marira ya ingabire ni nka nayikiko atari ingonara imuwe afitiye banyagupfa turazizi kwisama wasandaye ntacyo bitanga idamanje aramutse yicaye muri uriya mwanya arimo yatanga umusaruro mwiza kumurusha mu kuvugira abarengana witwa rya mukuru yaravuze ati nta kintangaza nk'iyo ingabire atubwiye ngo genocide ni igiti kiturirwa koko genocide akayigereranya n'igiti azi ko igiti gikura kikagaba amashami kikabyara kikera imbuto ubwo se imbuto genocide yakwera ntazi izo arizo yewe ufashe genocide ukayita igiti icyo nakora ni ukugitema bore kandekera aho ngaho undi aravuze ati nkubu uyu aravuga iki ubuse nibwo abonye ko turi muri guma mu rugo twarakumenye mu byeyi icecekere imana niyo izakiza akarengane abanyarwanda bafite uwitwa Peter yavuze ati ibi ni ukuyoberanya ingabire imakurata nyawe umubona iyo urenze unenze ubutegetsi buyoboye igihugu ashyigikiye ngo ingabire imakurata nyawe umubona iyo hari unenze ubutegetsi buyoboye igihugu ashyigikiye amucira urwo gupfa umubona iyo yinumiye akaruca akarumira bariho bahutaza abatavuga rumwe na leta nawe abasongesha comments ze yameshe kamwe akava muri civil society adahagarariye akifatira umwanya umukwiye muri leta idamange undi witwa amaso yavuze ngo idamange ibi ingabire ari kuvuga yarabivuze we ubwe amutera ibijugujugu amutuka ibitutsi bya gishumba kugeza afunzwe none ngo Transparency International Rwanda yabikozeho ubushakashatsi kuki yakoresheje ubushakashatsi kubyo abandi bavuga bikamutera isesemi nawe se agiye gutera murya idamange se kandi yaramwise inkunguzi nyamara idamange hari ibintu yahinduye cyangwa yatumye bamwe batekerezaho nuko nguko undi urangiza aravuze ngo mieux vaut tard que jamais unuwitwa gakecuru ngo mieux vaut tard que jamais kuba twaratinze kubivuga imyaka yacu irabitwemerera ikindi twari tugihugijwe n'inkunguzi bureka ndekera aho ngaho rero yari commentaire zahawe ingabire imakiri wa Transparency International Rwanda kubera ko yavuze ibibazo bihuye bisa neza asa nkaho atabariza abantu bagizweho ingaruka na COVID-19 avuga ngo leta nibatabare asa naho asubira mu magambo yavuzwe na Yvonne Idambanye none abantu nyine bamwanjamye bamwandikira bambwira ko yakopeye ibintu bya Idambanye reka ndekera aho ngaho rero ndumva ikiganiro cyacu twagicumikira aha ngaha mu ngingo ya mbere muzi ko nababwiye ikibazo cy'abantu bafungirwa abantu batavuga rumwe na leta banenga leta kandi uburenganzira bwabo bagahimirwa ibyaha by'uko barwaye mu mutwe bakajyanwa mu bitaro bakabatera ibishinge bibajundamisha baka kugira ngo bacetekeshe birumvikana bikaba bigaragara ko u Rwanda buhoro buhoro rugenda rusatira ibya rujya muri groupe mu gatsiko k'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa na wenda na Korea y'Amajyaruguru ibihugu byagaragaweho cyane no gucecekesha abatavuga rumwe nabyo bakoresheje inzira yo kubahimbira ibyaha kubahimbira uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo babatere inshinge zibacecekesha FPR rero ikaba tukaba tuvuga ko igiye kwisonga rwose mu bihugu cyangwa se mu mashyaka mu butegetsi bwabaye bubi cyane aho igezaho nyine iba nko mu bihugu bine cyangwa bitanu ku isi byakoresheje iriya metode yo gutera abantu ibishinge abantu batavuga rumwe nayo ibishinge ivuga ko ibishinge byo kubacecekesha byo kubajundamisha ivuga ko barwaye mu mutwe kandi ari kugira ngo ibacecekeshe gusa kugira ngo batayinenga mu ngingo ya kabiri nyine twabonye turangije mu kanya tubonye ingaruka z'ubukene ko ingaruka za COVID-19 ko tubonye ko COVID yazanye ubukene bwinshi mu Rwanda abantu benshi bakaba barabuze ibyo kurya batakirya rwose bashonje cyane biragaragara muri raporo ya ubushakashatsi bwa Transparency International Rwanda ariko bikanatwereka ko leta idafata ingamba zikwiriye mu kugira ngo igoboke abantu boroheje abahinzi aborozi abacuruza abagira gute ikagumya ikabasoresha ntibagoboke mu mirimo yabo kugira ngo babashe kugumya gukora akazi wenda k'ubuhinzi n'ubworozi ikagumya ikabasoresha nk'uko yasoreshaga kera ntigire icyo ikora kugira ngo ibiciro by'ibiribwa bigabanuke ikongera ibiciro by'amazi n'umuriro mbega igasa nkaho isonga abaturage b'u Rwanda leta igasonga abaturage b'u Rwanda kandi ibona imibare yereka neza ko ubukene bwiyongereye 650,000 by'abakene bashyashya baje muri uyu mwaka kubera COVID-19 leta aho kugira ngo iborohereze ikabasonga turabona rero ko iriya leta ntakigenda mu Rwanda dukeneye indi leta itekereza ukundi ibona situation nkiriya ikaba yafata mesure zidasonga abaturage. Reka ndekeraho ngaho, ndabashimye mwese abakurikiye iki kiganiro, mbasaba ko mwashyiraho akete. Murabona ko leta y'u Rwanda ntabwo ari uku gusonga abaturage gusa mu buryo bw'imisoro, ikindi twari tubonye ni uko isoresha ari imisoro mishyashya igiye kuza kandi ikabije mu gihe ubukene bwiyongereye muri kiriya gihugu. Murabona ko rero leta y'u Rwanda nta kigenda, irasonga abanyarwanda. Dukeneye ubutegetsi bushyashya bwafata bumenya gufata mesure cyangwa gufata ingamba bitewe na situation abantu barimo, naho kunyunyuza abanyarwanda ntaho byazageza igihugu. Ikindi umuntu yavuga nuko twibuka nyine ko leta sukunyunyuza abanyarwanda no kubasonga mu buryo bw'ubukungu gusa, ahubwo iranabica. Urugero nuriya Saif Bamoyiki wari uhagarariye ndetse muri Afurika y'Epfo bishe nabo bashimuta n'abagira gute aya mafaranga menshi biriya bintu byo kwica abantu hanze kujya kubashimuta n'icyo cyose leta bitanga amafaranga menshi, ndetse ukabona ko mu bintu bikenesha abanyarwanda nabyo birimo bituma abanyarwanda abana badashobora kubona amakayi, abana bashobora kugira gute, abantu batarya, byose biterwa n'uko leta isesagura amafaranga kandi ikoresha n'ubugome bwo kwica abanyarwanda. Ubwo rero ikintu gisigaye nuko abantu bashyira hamwe bagashaka ukuntu bakwigaranzura iriya ngoma tukabona ubutegetsi buzima. Reka ndekeraho ngaho, nikabagira Midwaro bategura ikiganiro cy'imibereho y'abaturage akanakibagezaho. Mwakoze kudukurikira, turabakunda cyane, kandi mwirinde abanyarwanda kazaho muri hose, mwirinde cyane cyane abayoboke b'urunyarwanda aho muri, mwirinde mube vigila, ariko kandi mugume munashikame turase ku ntego, kugira ngo kuko iriya ngoma uko itinda niko izaguma kutugirira nabi. Nizo mpamvu abantu bagombye gushyiraho akete bakareba icyo bakora. Murakoze rero, Imana ibarinde mwese, mugira amahirwe y'Imana. Turabakunda cyane kuri Radio Itahuka, tuzakomeza kwa kane. Imana ibane namwe.
Ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango twokera kwa gahindura kinyu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.